catchy beat.
Niko biz na plans za kikubwa, ndo maana sonekani mkubwa. Hii game na ushindani mkubwa, ila mimi si shindani mkubwa. Mafanikio toka kwa manani mkubwa, ukiwa na wivu vaa miwani mkubwa. I mean it, so tani mkubwa, nilipotoka siwezi kuritani mkubwa. Prince kama tuko Miami mkubwa, tukivaa cheni juu mzani mkubwa. Vyuma vimejipanga wani mkubwa, sijui hata niendeshe gari gani mkubwa. Roundy plani shika milioni dola, nilipotoka mimi hajawahi toka fala. Roundy plani shika milioni dola, nilipotoka mimi hajawahi toka fala. Roundy plani
kama hayusu pesa usini kauli, mambo mengi na muda hautoshi. Tunakimbiza na deli kusaka toni, ikipata muda na utenga kwa my guy, my fams, my friends. Wengine niko busy, 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 niko busy.
Mwambeni mamangu niko busy kinauma, domana umepita mwezi mzima nyumbani hajaniona. Yeah, sili bata mina haso nipate pochi ilo naona. Yeah, niwe sina niwe nacho nyumbani chochote na tuma jikona kuwezi kununa. Nipo busy natafuta masnichi na wapo busy kunishusha, na bado na wakimbiza wanajuta mali nilipo wawezi kunikuta. Sikia ziki nimechoka, nipo busy kimziki nweze toka smame wima na nisije kudundoka. Hizi ni facts, wezi gurupuka daily niko proper. Usipo nikuta kino basi jiwa niko pande flani za career call. Iwe mchana jioni usiku I'm chasing the paper natafuta dough. Na kila ninapopata kidogo inanipa moto nitafute more. Lengo ni kuje kuwa zaidi ya rapper niwe tajiri kama Deuji Mo. Sorry baby, I know it's your birthday, ila leo siwezi tokea, lakini nitatuma kapesa flani ili na wenzako muweze sherekea. Hey, you know that I'm here, you know that I care, ni future yetu ndo nahangaikia. The money is coming, I know that it's near to live.
Kama hayusu pesa usini kauli, mambo mengi na muda hautoshi. Tunakimbiza na deli kusaka toni, ikipata muda na utenga kwa my guy, my fams, my friends. Wengine niko busy, niko busy, niko busy, niko busy, niko busy, niko busy, niko busy.